black ninja. Yule komando hoho, kutwa na mizinga. Zela na bisho hoho, kutwa zima jinja. I'm ready to go hoho, I'm ready to go hoho. Wana umezala roho hoho, I'm a black ninja. Yule komando hoho, kutwa na mizinga. Zela na bisho hoho, kutwa zima jinja. I'm ready to go hoho, I'm ready to go hoho.
Heavyweight power, kila upande sawa. Kila upande mikono juu wanachichawa. Moshi unafuka, unanuka dawa. Respect, I love my mommy, hawa. Cheers, yeah, 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 we right here. Watoto wakali, what's up dia. Yeah, tukitoka hapa na kule pia. Napenda ukimove, macho yanakuangalia. Bounce back, easy pande, no ma. One shot, teka mbaka loma. Sina sura mbili na sina sura kabisa. Macho yako sio yangu, huwezi kupisha. Baby love me, love me. Lamba lamba sugar. Lamba lamba baby, bado bado inachuja. Niko mbali nje, nje ya dunia. Kupa kupa sige wala tafukia.
Wana umezara roho, I'm a black ninja. Yule komando hoho, kutwa na mizinga. Zela na bisho hoho, kutwa zima jinja. I'm ready to go hoho, I'm ready to go hoho. Wana umezara roho, I'm a black ninja. Yule komando hoho, kutwa na mizinga. Zela na bisho hoho, kutwa zima jinja. I'm ready to go hoho, I'm ready to go hoho.
Jump around, jump around. Kama Chris Closer, El Magnifico, Mr. Big Bosa. Gitaa kamari mzunguko minatosa. Hatuchekani tumbo kama Ricky Rosa. Mwana umezara roho, bola kisu kinakata. Hata watoto nao deal kama ukipata. Niko peke yangu na nakura kwa sauti. Kati kati ya kiwanja na piga mashuti. Self-made round table na kuwa mjedala. Unaweza beba begi, mita beba ndala. Takumbuka swala, mitakumbuka Allah. Shia kisha naibeba ilala. Shia!
Wana umezara roho, I'm a black ninja. Yule komando hoho, kutwa na mizinga. Zela na bisho hoho, kutwa zima jinja. I'm ready to go hoho, I'm ready to go hoho. Wana umezara roho, I'm a black ninja. Yule komando hoho, kutwa na mizinga. Zela na bisho hoho, kutwa zima jinja. I'm ready to go hoho, I'm ready to go hoho.